This for my mama.
Hey yo, ni boy wenu just mnajua Octo P-I-Z-Z-O. Ini single moja nataka koma ipoteza mse una love sana. Mother, Buddha, sister, bro, daughter, mtoi, grandpa. This is the thing you need to tune. I'm doing this for my mama. Moment of silence. R.I.P. Kojejo mtu wangu kuzaliwa ni 87. Baraka nikaanza kuzipata kutoka heaven. By the time nilikuwa gana miaka 11, tayari nikuwa nishajua hadi kuchonga veve. Mtana ingia nimejipina waingiza njeve. After church na feel holy kawase wani neve. But kwa street bado mindo the bomb kana in 11. But 202 nikapoteza Buddha. 203 nikapoteza mother. Uchungu enye nisikia kuna msiange onja ladha. 15 years of age, firstborn and an orphan. Hustling hard, heritage na ingia Morgan. Street dangerous, shoot to kill ndio slogan. Maboy current long huku wamebeba ma shotgun. Anytime ready to blow, you know reason daily. Maze pia na kuwaga ready to blow kama popcorn.
I do this for my mama, my grandma, my girl, my sister and my daughter. I do this for my mama, my grandma, my girl, my sister and my daughter. I do this for my mama, my grandma, my girl, my sister and my daughters. I do this for my mama, my girl, my sister and my daughter.
Bila mother life ikazidi kuwa hada. Walipanda wakishuka saizo mindio lada. Nikathani kubaki hai ni kuanza kufuta shada. Nikaanza kujidra kamsa na duadvati ya nakada. Shpindi sijui daily na zidi kutuparada. 205 KCS ndo topic nikaimada. Nilipass but kupata janta ilikuwa ni blanda. On and off life ikaanza kuwa smarter. From blue band ya kadogo saina paka bata. From kufuga makuku saina fuga mabata. From slippers za umoja saina dunga za bata. Story na watiaji ni kakatea katakata. Wakizidi pia negeuka lafu na wakatakata. Na hizi zote ni G.O.D. na patia asanta. Na pia mother judeli ni kikachini. Miufikiria zile mafundisho nilizopata. I do this for my mama,
I do this for my mama, my grandma, my girl, my sister and my daughter. I do this for my mama, my grandma, my girl, my sister and my daughter. I do this for my mama, my grandma, my girl, my sister and my daughter. I do this for my mama, my grandma, my girl, my sister and my daughter.
Kazidi kuchange. Obama nilimpatia thao, ajanipatia change. Wakamado sama na plan venya neza revenge. Responsibility kibao nazi handle kama partage. Wananita thug sa mjuzo nimejeza mabandage. All in all bila manager nikapata kumanage. Nina mtoto bado bibio nifunge kimarriage. From shilingi squeezy ni rangi za tao. Nja kibao kila mse analia maubao. But penye niya homie kuna njia. Penye walevi obvious kuna bia. Ukiona shoti mtu wangu make sure umepitia. Malango ikifunguka make sure umeingia. Life ni fupi usiai waste ukisinzia. Na hizi si watu zangu, hizi ni watu za mother. Na daily nazidigi kukachini mazeni kizigadha.
I do this for my mama, my grandma, my girl, my sister and my daughter. I do this for my mama, my grandma, my girl, my sister and my daughter. I do this for my mama, my grandma, my girl, my sister and my daughter. I do this for my mama, my grandma, my girl, my sister and my daughter.
Yeah, Joe. Hey, na duma zain respect to my mom Millicent. Shina kumisa juli ni ata nikiwa 15. Saini mehiti age maze. I'm still doing it. The firstborn, I'm still handling the business. Mali huko jo, juaga to jo. Still think of you every day. R.I.P. mama.